Nicho Chira, I'm Brian Chira. Of course, I'm Brian Chira. I don't have money, but come away, see pesa with any pair stress.
Chira lala salama.
Yeah.
Lala salama.
Papa D.
Chira lala salama. Lala salama.
Okay, as I say goodbye, I carry with me a treasury of memories. A heart that is filled with love. And a spirit that is emboldened by the lessons imparted by a friend. Who was a guiding star in the firmament of life. Rest in peace, Brian.
Mwendo wa saa tisa napokea habari umetuaga. Mwendo wa saa tisa napokea habari umetuaga. Nafungua live ninapata nyako akitangaza. Nafungua live ninapata nyako akitangaza. Nana nifute machozi. Imani yangu inazama. Ni mipango yako mwenyezi. Ila kwetu mapema. Kwa rafiki yako tizi. Amina nachotazama. Umetuachia kazi. Ulale pema kwa baba.
Chira lala salama. Lala salama. Chira lala salama.
Salama.
Lala salama. Chira lala salama. Lala salama.
Sisi tulikupenda lakini Mungu akakupenda zaidi.
Nicho Chira, I'm Brian Chira. Of course, I'm Brian Chira. I don't have money, but come away with see pesa with any pair strength.
Ule mama naibido kapodingi mane chuligiwara. Isiti kunguiti jamani tiyo nodong sigana. Ule mama naibido kapodingi mane chuligiwara. Nana nifute machozi. Imani yangu inazama. Ni mipango yako mwenyezi. Ila kwetu mapema. Kwa rafiki yako tizi. Amina nachotazama. Umetuachia kazi. Ulale pema kwa baba.
Chira lala salama.
Salama.
Lala salama. Chira lala salama.
Salama.
Lala salama. Chira lala salama.
Oh salama.
Lala salama. Chira lala salama. Lala salama. Chira lala salama.
Yo, Baba Talisha. Peter Kioi. Dijo Bidani. You've lost a true friend. Sisi sote ni wageni hapa duniani.